Missouri iri ku yatwereka cyo kudeliberate ama charges afite amatora akomera wa Trump and my father is about one day, I think I'm sure I'm 34. So, two times I could be Pachaita Kanguwa, Juli Ichi, Wongora, Jakatoro, and Magutawa Trump, Ne Kutuo, the Karakuti, Rumende, through prosecutor, Yaka Pare, Umbo, Pachungu, Kanakot, Yakati beyond reasonable doubt. Kutiwa Trump wanuguna waka para mosha wa dawangu pomewa. Kaya pachungua ishiji chatubu wana ichi. Icha wana kuti juri ino guna kuwa icharema ichi dili barota. But tuta kwa kuti pawe ni mtongo in the next few weeks or days.
Pani zimwe za zichatauru wa ereka na kuti iko zinezi yango wa nyayai yango wa maoko ni juri.
Nyayai yato pera. Zataona yato maoko e juri. Saka juri inofanirwa kutiwa wina vese kutiwa Trump wakapara mosa jawan kupomerwa. Wanu guna awoksa wina napane amu ma account batika na wasitasa kana ili mosa imechete pa mosa zatukuna zinoshika kumatetit. Wasu waku wina ya pingati unanimous pachungu kutiwa Trump wakapara mosa. Pakazoone kwa takuita kwenye pane kakusa uira na mjuri ya tika deliberation yoyo vanoti pachurungu ino nzi ino ita ya hang juri kutie alana kuiri lana paita kana umeche te ati imbona senge wa Trump wana mbosa si izo uzo kakari kana sa hii tika yuzo uzo shinele wakuti pakuchi ita ya tika ki mistrial mistrial shira kuti nyaya wa Trump ino kwa ukuu zotongwa zekari bati izi zunu kukuti zunu zotari sirwa hazo panunga pasi dilibari kwa ya tunga ki nyaya bati panyayi especially panyaya wa Trump ya kuti kame nyaya zaka wanda za wakupomewa kwa kutawoma juru anota wata ito na singa Trump wafina mbosha na mwasiti kitawa itinona wane mbosha bati yeke wangu wira na chete kuti aywa chete kuku wira na kutawa Trump wane mbosha itinona juri ijizo kondina jekare wajipinda ya jekare mkoti kwa nangu zedawo jizowe nguwa papuano pina mkoti hindi jaja jizozo mbunga na nashu kama jibunga na nashu
zino sandra kutorangu ya kadini
ya pane nguwa ya nunguti juri fokuwa ichipa deliberation within a reasonable time so I think kuna kuti pane nyaya zakatu wambi zingupomera wa Trump tuta so utangu wangu takanguwa tuzo ota amu acho wa majuri akare macho anu kwanza kuenda kwa kuma months kwa kuma 2 months tunezo otu panya ya zingupomera pane majuri akato zote besa chasa zoti majaji akasi pesa yangu so pingira siti ko chicha waku tika yukoko bati ya tino so it's niko we ule reasonable time sekapanya hii ndona sekuti kana nyayacho yongo eka chika ya seo shakubugo nao kuti mawitness haka uyao angari pachena ndo umbo wacho wangwa wali pachena saka juri ilofa huo ichikwato uzo paba dili barashe zao ichibesa kuti mawitness haka uzo ne prosecution aita wacho kwa dere kana waka kata wacho kwa saka ndo yunga kuti probably in the next few weeks kwa wakura tige judgment ilikuwa
kana wa Trump wako wani kwa waini mwosa wano kuna kuita inonzi appeal here panya yai uye vachuchusi kana wa Trump wakanza wana mwosa pane zimwe wano kuna kuita here pamsoro panya yai
ya wa Trump wakanzi wani mwosa iwongu wano pasa kwa pina kumatara arifamsoro Supreme Court nyai ndo futi shekare izini zino ita ufuti civil prosecution ya kazi wa Trump wawana kwa sita mosa asuzo uti wano wakawona uti kuda maybe nari ya maku ya suku tongo wanya ya suka nakai wano kwa suku ita ya wangati you know try for a retrial but wa Trump ishua wame maraisa wa in terms of the constitution ekwa pina against this judgment so right now are more constitution and I look at the shamisakana. Why you're going to be in a queen that you